najijua, yeah, yeah. Uneza jidinya, kauni pendi wepi kwa finger. Ati mimi hukubo, I've heard this before. Misi jali uneza jidinya, kauni lishi uneza jidinya. Kauni lipi wenta kufinya, ati mimi hukubo. I've heard this before, misi jali uneza jidinya.
Jaribu kukupenda but mi nimesarenda. Swezi jipa pressure ukitaka wepotea. Swezi kukulamba mi, swezi kubamba. Na misi wakutusi bawe kwenda huku neza jidinya. Fuck your panganga za nisinya. Weko hozi kwangu ko, bona spiona before. Kaunitaki neza jidinya.
Uneza jidinya, kauni pendi wepi kwa finger. Ati mimi hukubo, I've heard this before. Misi jali uneza jidinya, kauni lishi uneza jidinya. Kauni lipi wenta kufinya, ati mimi hukubo. I've heard this before, misi jali uneza jidinya. Jidinya, kauni pendi wepi kwa finger. Ati mimi hukubo, I've heard this before. Misi jali uneza jidinya, kauni lishi uneza jidinya. Kauni lipi wenta kufinya, ati mimi hukubo. I've heard this before, misi jali uneza jidinya.